solo kubao Kobele mkulu kobe mtuo mumiaka Wasobolo zinga zinga ye chibanga Wanga kano kende suka mala nevi bamba Songa ya kapapula, teri kutula Akapapula, akapapula 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 Kofina chitibwa, songa ya kapapula Akaluloka wangula, kama kapapula Okugule gali, kama kapapula Okugula mpishi, kama kapapula Okugule motoka, kama kapapula Nakugende bweru, kama kapapula Akapapula, akapapula 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 Omukazo muwasa, kama kapapula Echibanje chikula, kama kapapula Okuzibe nyumba, kama kapapula Okulima, oteka yomaja Okulunda, kama kapapula Nokuole sendo, singa yebe wakula Akapapula, akapapula 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 Okukole duka, kama kapapula Okukole bala, kama kapapula Okukola galaji, kama kapapula Okumale misomojo, kama kapapula Pasto kusavira, kama kapapula Jajyo kusawula Kaba kapapula, okwagalwa banji, kaba kapapula, abaye bakusudi yango ina kapapula.